3P in the world of Zambia. Bonga ole na bantu ba mwene kwe filimba.
Tuzangwa na Dr. Mukuruse, kindeza ni mfumo te kutituruse. Bosman is way.
Fresh out
exclusive.com.
Great music.
Hey, Kimbo,
wait.
And then I was sorry. Bari tu mwena moti waforo je. Daga daga vino ikata stat. Tapeitit baka mavila. Hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doksa sheta panga socha muri chombo. Sawuro buchush doksa wuka bakombo. Hey, sonsa Kimbo wabaka ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwai. Switch kubu chush na mapata nire sataninka. Na soronga riro kemari kucharu wa kucharu lero kamushi pamushi kubu uchi. Hey, nishi, nine wopozi chiko popa fikopu. Nuku peteka koma kusukuru shafikako. Chavula na kubara na tapare kwa kaya. Kala ndio pepa baku kwele choni kese nempia. Hey, chisungu bunga, nowefo baku bumba. Kemia chubumba, no isako batumba. Yuhoni pezo letu mwena mo. Kituwasha pezi pamuliro kashalo letu mwena mo. Varitu mwena moti waforo je. Daga daga vino ikata stat. Tapeitit baka mavila. Hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doksa sheta panga socha muri chombo. Sawuro buchush doksa wuka bakombo. Hey, sonsa Kimbo wabaga ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwari. Wafa. Kimbo. Kimbo. Ati feisty Kimbo. Foro patna bakama. No kutararate tusange patna bakama. Bana mereke maforo ya chule vya chikata. No buchush distance tabo shoku nchikata. Maika rangi ita toire poka rangi. Isangulengi mpiano vyo kapangi. Hira nalula kwa nshi ya munani. Tumuna shani waibi kaporu shani. Hey, hey, nshi, wey, nshi. Kimbo, hey, kusharu, hey. Iwei, Kimbo kubuchi. Baritu mwena moti waforo je. Daga daga vino ikata stat. Tapeitit baka mavila. Hey, hapa ni Kimbo kubuchi. Te baba watufa muka suwa na matochi. Hey, doksa sheta panga socha muri chombo. Sawuro buchush doksa wuka bakombo. Hey, sonsa Kimbo wabaga ma Kimbo. Ati feisty Kimbo. Hey, hey, Kimbo. Iwei, wafa. Kimbo, Niji, wey, Niji. Kimbo, Niji, wey, Niji. I defy Mona Kimbo. Orfano wafwa. Bazovu wa umimbama. Bazuri sadye. Posters, bahiri kachani wey. Mozi mpondaraka, biwanu kansta. Swifty, Haronzo, nifuna 5. Shone, Easter. Ishtura pachirira bumbui. Tony Mochino era TC. Nexawa nengi twi. Wey, swasha bad nigga. Nigga 14 Benjiara Muruba funa kumana .com. IT Junction niggas. Boss Raske na wabumbui. One blood Guwachan Pupu. Seka G Robby Swag Simochi Chauta wana. Boutique Babuda. Wey, funa 5. Ayama namara Pintu sana, wafanu wafwa. Bazobu ninshi, bazori mungerezi. Owei ninshi.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Arisha kule filmba.
Dizzy X on the beat.
3P, 3P in the world of Zambia. Fiponga ore na bantu wa mwene kwe filmba. Wafierwe urelisha filmba, so yue. Ufuirore risha ifirimba. Urichikari. You are on a dot samba karaba.
Fresh out. Fresh out.
mylovezedmusic.com.